Gamo B once again. Awapendi kona ni nanara, ila Mungu mkubwa tasimama imara. Awapendi kona ni nanara, ila Mungu mkubwa tasimama imara. Awapendi kona ni nanara, ila Mungu mkubwa tasimama imara. Wanasema Amo B kwenye game bado, ukicheki kwenye mashairi ni na vina sado. Masmichi wana kochi nothi ama prado. This is competition starting from right now. Hili biti bala, check my fake MCs kwenye game wana kaa. Bado mina kuma, usaka everyday mradi mini pada java. Nimetoka mbali, hili biti mstali na die. Na mimi, watafurai, kona na peta na Tony Shy. Mystery, ikari, bitch kari, my fake MCs wana kaa. Yu akali, lina choma, paka, utosi na bado na kesha ba. Ukiona na peta, shankana tusuwe, bado metuli ya tuli. Saka magumbo sikai, kwa nino mila na desturi. Kauli ya Magufuli, hapa kazi usilete jehuli. Aminu samini, mchumi ya jiwani uya kivulini. Siwe kama idi, amini, katili wa uli munguni. Mistari mikari na weza kufanya shabiko furai.
Awapendi, kona ni nanara, ila Mungu mkubwa, tasimama imara. Awapendi, kona ni nanara, ila Mungu mkubwa, tasimama imara. Awapendi, kona ni nanara, ila Mungu mkubwa, tasimama imara.
Sina nature kama Juma ila nayo kucha. Haina maana ukinsukuma ndo nitadondoka. Yalo tendo zamani, eti zilipendwa. Iko wapi thamani ya baba taifa? Na kupenda Tanzania, moyo wangu naumia. Kila nikifikiria nalia, wapi unaelekea? Usifulia easy, tuna easy kama unadhani. Haki apewe nani, mnyang'anyi au shetani? Wananiita Amo B, the good na aminia. Kutaka kusingizia, tengeneza historia. Hakuna naweza kupinga zaidi moja ni maulana. Mabana na hali yako, changu ni changu kwesu kwa chako. Kesho kivuja jacho ili mnadi upate pato lako. Kumbuka kuna kesho yako, usamini sana leo. Misi hakuna kiapo, asubuhi na macho. Na kama na ndoto jalibu timiza pakati moro. Fanya shala msalaba ili umalisha ya kwemani. Yapo sawona kaba ila tumshinde shetani. Baba na mama walisema mwanangu kuwa uyaone. Haba na habo ujeza kibaba asa imefika twende. Yapo walisema yaliyo pitwa sindwele. Bado na koma mpaka nifike kilele.
Awapendi kona ni nanara, ila Mungu mkubwa tasimama imara. Awapendi kona ni nanara, ila Mungu mkubwa tasimama imara. Awapendi kona ni nanara, ila Mungu mkubwa tasimama imara.
Yeah, it's Amo B once again. We back again on the game. Yeah, pay attention, this life is revolution, man. Wara.
Awapendi kona ni nanara, ila Mungu mkubwa tasimama imara. Awapendi kona ni nanara, ila Mungu mkubwa tasimama imara. Awapendi kona ni nanara, ila Mungu mkubwa tasimama imara.